www.radiotopnotch.com.
The Pillars Music. Kobe Bryant.
Awe ukufuma lintu na fielo ifintu na mona fiali fula Fimbi fisuma fimbi na fio fibi mkwenda kwa nshita nefio fipita Fibi ni no molo fimbi teno mochikonka no muntu fio fichita Bambi kutemwa bambi te choice kusanga fia timwe fila chitika Afia shive sufwe kuntu tuwa fielwe Awe alife tata umbo Kukula kwe sufwe fintu tuwa kulile Badi batata na bamayo No mbalelo
Fintu fia chinchile
mwene Moleka kwati,
you know more.
Nomba lelo, chile moleka kwati,
you know more.
Apa nomba kwati ni chila mwana na wishi, bati bafyalwa kulini na umbo. Aba na bale kula no ishi bana wishi, ni kama yabani na epela. Single mother na bana fya vengi, eule bafuwa ila nefya kulia. Survive ni kondo kulia babaleti, situ ya wene ya limpesha. Fimbi file chitika pam,
you know more.
Fimbi kule papa fya ti,
you know more.
Bimbi kule papa fiati Ifintu file chitikapa Bimbi kule papa fiati Ifintu file chitikapa Bimbi kule papa fiati Akalepa kufuwa ya fekelo No mwaka walepwa no sumina Apa nombe fintu fia lichinja Nisemu defeneli ya shiri ya pwa Waiti wedding bala pisha nishabana Kaleba tampo kufyala Matifosi nomba pani nomo Kaifi upo fia nomba ni chenda Bambi wopwa fe kumashuga tati Bambi wopwa fe ama sugar mami HT falensi mweye na balikana Batila age is just a number Nomba lelo
Fintu fia lichinja
Moleka kwati,
you know more.
Nomba lelo,
ifintu fya chinja.
Chile moleka kwati,
you know more.
Echo mwamwena nomba matifosi ya fula Kupano kwa bulo kuishivana Wambi wopo kuringana nefyo basambiria Teti wopyo muntu usha sambirila Wambi na wopa kupa kano fe kubabumba Kumulo fwa teti ni waste of time Gamwa sanga fiati abaka shie babumba Nishichapwa nao she's a head of the house
Ifintu file chitika pa,
you know more.
Bimbi kule papa fiati,
you know more.
Ifintu file chitika pa
Bimbi kule papa fiati
Ifintu file chitika pa
Bimbi kule papa fiati
Ifintu file chitika pa
Bimbi kule papa fiati
Kapano
mbaka tuishi chichalo kochilea Ifia mipamba panafifula Bawishiba iminti shaka mwana Kakusanga momu baka shibavo Kumbina kwa timwa chimo chine Umwana imishaba step mother Step brother na step sister Bafiru fyanya na vena baba bafyashi Wakelo beka beka panomba vale upana Wakaina vena panomba vale upana Kesha ni ajobu ni pote To the other sexy mweni mane Nomba lelo
Ifintu fya chinja
Moleka kwati,
you know more.
Nomba lelo,
ifintu fya chinja.
Moleka kwati,
you know more.
Apa nomba kwati feni mpela ya chalo pantu ya fulisha matabu. Nangu wakanye fichiri na nomba file chitika tulafifwa no kumona lionse kuno. Aba na vesufwe baka kulashani chalo che switch na chiluba. Mwelesa wesufwe tuwa lila tuwa fwenyu kukontrole chalo.
Ifintu file chitika pa,
you know more.
Bimbi kule papa fiati,
you know more.
Ifintu file chitika pa,
bimbi kule papa fiati,
ifintu file chitika pa,
bimbi kule papa fiati,
ifintu file chitika pa,
bimbi kule papa fiati,
Kobe Bryant.
Edwop.com